I hereby order and direct that the nationwide dusk to dawn curfew that has been in effect from the 27th of March 2020 be and is hereby vacated with immediate effect.
Producer Chrome, Betika imeivana na cheza na delivery. Kwankwo, kaa kuna kitu naogopa ni kuandika jina God na small letters. Chiki vile genge inatesa, niko na maziwa na cheza na M-Pesa. Spicy, chiki shingo iko icy, ni baraka ya almighty. Maisha tiki kama Nike. Kaa hauna pesa rudi home, story ya kuomba pombe, ah, manze na bo. Behind every smile kuna karoho chafu, eh, karada ya watu. Uyu manzi amebeba masheveshe, yani haga, mavetete. Usiku sako tupatane hapo inje, sherehe leo lazima tupige. Spicy, cheki shingo iko icy, ni baraka ya almighty. Maisha tiki kama Nike. Suli kuja kukunywa, usipapase chupa. Doba izishi hapo mzing, rudisha beat.